kama samaki. Forili kumtamu mami, hadi siwezi kukuresist. At this point muguzi atasema my symptoms already persist. Itabidi ni kuone as my preferred medical specialist. Nikupe itinerary na vitu relevant to my shopping list. Baharini tungowe nanga, nikupe vipuli kwa shanga. Unibane fiti kama vile ndoana mdomoni mwa tilapia. Sina shida na we changu ni chako tuvuke hizi mipaka. Chamaana ni kuhakikisha kwamba milele tunafaana. Hivo basi ni na Slytherin style, operation ya ill, finesse ni electric. Unipe nafasi kipenyo hiki ni clean mithili ya stainless steel. Baada ya ndoa rasmi, kihaki tusherehe privately. Nipate kuonja kila kitu bila wasiwasi, ni kupende openly. Nifungulie njia, usitense, ninayo surprise under my sleeve. I intend to press you onto the edge gently, you can't leave. Waves ndio tender rises over my scales, ninapo taste the innermost flavors catered for around your serene waist. Nikitulia na wewe, my brain unipa tales wazimu. Ideas of how to dip vidole ndani ya precious ice cream. Mini cold fish, ingali nita melt ghafla unapo nikunja. Niko fresh no lie, waweza kutell from how nina kudunga. Kwa maneno, na kuuma kwa meno. Ulimi pia na kupate, na kupush back flip mode. Pinning you down, huna say, all over your crystalline lake. Ocean na sea, mini ule mdi, utokea na o. Niki raw, wakati mahaba tuna seal hivi. Kama buffet, feel it tikundani. Well laid all over your chest, let me check how it feels by my chilly lips, next zone in your sensitive neck. Niko in deep, diposa niko nasty hivi. Unatamka what the heck, I'm yours, you're mine. Nitapeleka game juu, hadi kwenye lile deck. Wanna spectate wakitumia eardrops, silence ni the only pill left. Ninaji shield from your laid back fins, uko huru. Kunipa new test. Niko na affinity for your shaky legs. Najua exactly how you sweat. Kama samaki in my aquarium, duty ni ku make sure you stay wet. Now take a deep breath to end the final lap, Ju. There's no second chance. Najua for a moment you felt trapped. Trust me, uko in the best hands. Hamna mwanaume atakaye ipata nafasi ya kukupa last dance. Isipokuwa mimi, mvuvi mashuhuri, the pirate with the magic wand. Yeah.